sana kwata mani pela ukwevati vive ifya kunkoselesha abandana kwata mani pela ukwevati valete ubukata kuli imwe Chanel Mouine, la fiancée.